kwa mudenya Autuma kwa makia yokuia Geririka na Danieli na Merothi Wagegiria dhani na rea madhago
Kene
tatuwa yukara lepia nusia kora Masio masio kama vini mandoni Kiria tere Kuro ashe Kukuru nyeke ikere mabiti
Come on, baby, my darling.